Ugandan boy.
It's Gen Z on the beat.
Ye kwangu muza wembanga nkoye era buli ekyetaagiso kimala
mudde.
Ye kwangu nsonsomala amasoko malungi glass otangala oba nzigyeyo gyobera kulabeko bulabi paka gye kigwera. Sikunenya nenya mutima gwange guno kwe kusalawo kwagala bakumenya nenya mutima gwange guno nikusabera okwagala. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala yeah. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby nawe gwe nange nkwagala n'ebitali bibyo baby nawe gwe nange twasala mukago gwa musaanyi. That's why I follow fall in love with you. That's why I follow fall in love with you. Sikunenya nenya mutima gwange guno gwe kusalawo kwagala bakumenya nenya mutima gwange guno nikusabera okwagala. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala yeah. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo ye gwampumuza wembanga nkoye era buli ekyetaagiso kimala mu budde. Ye gwansonsomala amasoko malungi glass otangala oba nzigyeyo gyobera kulabeko bulabi paka gye kigwera. Sikunenya nenya mutima gwange guno gwe kusalawo kwagala bakumenya nenya mutima gwange guno nikusabera okwagala. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala yeah. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano gwo baby tonda. Okimanyi nti nkwagala amwinlovu n'omukwano.